Huu ni mwaka wa tano tumekuwa cholera free. Na hii yote imekuja kwa sababu ya kuwa sisi as Kwale County tumeweka mikakati, because in any outbreak kitu ya kwanza ni kujua kwamba kuwa your surveillance, ile hali ya kuweza kupick zile cases kwa uharaka. So for Kwale County we have surveillance system first in the border entry points, ambazo katika in that setup pale Ngombeni we have to do screening, we do screening.